Yeah. Je le boy, baby. Yeah. You should have bought. Listen, hey baby, you know that I like you. Now leave them enough, mama, wish I could bite you. Now circle sex, do not talk with waifu. And every day, mama, think about you. Ooh. Kukonga kila kitu sio kesi. Nataza na jimu lalo machesti. Alafu kiwa na mimi sao kusu stressi. Mana na yiju mapenda alafu mi mcheshi. Najua ni kikupo takatena. Takupa penza subwi na mapema. Yes true baby skizi na chasema. Takupa love ta shindwa kuhema.
Polan, polan, polan.
Songea baby.
Polan, polan, polan.
Sembereno.
www.mp3ugandanmusic.com